usuva nomngane akwatani zinto zaminezwa mina ngitayane ngiyanga kusumuntu omncane ankolesha lindo zaminezwa mina ngitayane ngiyanga kusumuntu omncane ankolesha lindo zaminezwa mina ngitayane ngiyanga kusumuntu omncane akwatani zinto zaminezwa wena suka mfando mncane athe ngayiqala lengo wena suka mfando mncane woke athe ngayiqala lengo mangeke ungikhone sicala mina ngibhekene nenkinga kusumfana omncane akoloshe lindo zami neza ngihlahla samavukana nokungebani okulela uthuka mina wokushuthi ngihlahla samavukana ngisho kungebani okulela uthuka mina wo mina ngihlahla sothuma nokungebani okulela uthuka mina wo mina ngibhekene nenkinga kusumfana omncane akoloshe lindo zami neza mina ngibhekene nengwa lutho kini futhi njangeke ngendumise sidala ngizwe ibukela ngithulele ngiyangeke ngendumise sidala ngokushuthi ngihlahla sothuma nowakungebani okulela ukuthuka mina ngisho kubimba yakwazi lutho nowakungebani okulela ukuthuka mina Umelanga kosolento yami ngaduma ngayo angizange ngidelele umunye umuntu Umelanga kosolento yami ngaduma ngayo angizange ngidelele umunye umuntu Ikhando mlezo wemlezo woye Ikhando mlezo wemlezo woye Umelanga kosolento yami
Vienen luchos por el recurso, cuidaban a hacer a mesón, desde ahí vos no puedo más. Timura, Jamia, Windy, you should have a cup of cabbage, the telephone. Then there was a Lamache, the Chalamache, the Yellow, the way to Tualan, Mukunyana, so I put him up in the same. The Long Tatana, the Bill, and I collect that. He was a Wutu, Jazadi, and a mouth of the Blatel, if I want to open a letter, my Sama put it to the Bill as a matter of the Shati. Umila jam nam sefu minuti ba sefu chukuna lucha delicio. Nukuzela nengo banga kete kumanda iti bupa kumanda ushayo. Chilingi ya nebe wacha licha do mai mai nama funda nusa mna wasi puchuma le chuchole jabe minja ba mocha le wetu pebu suka ban naga ban vera ban ba chalu. Uchala ni na wetu humsa sojo jakali ba bona le ba muna. Iche kuzela kuchete kume balasha zvonu kumele balasha zvonu zoyepu. Ipakeleza nifakele ngisho nalaba abashotshela amazwi nibatshele ukuthi ngithe mehle ntombi amhlobo ebekabaza ukuthiwa inkosi umfana wakhanyile phansi ekade mandaba wathi vele usubehlile wajabula usifamandla ufokwamabaso wajabula usipho ufokwasekhane wajabula usibivaviva ufokwakuhose wajabula usomtisha wafika kancane ngishaka ngithi gijima wamgijima liyezufu ngitshela nina wathi ngukhakike zinile ngumfazi amancindi waqoza ngejaba ngenkanza athi azaphela inkobe kagogo lwezishaya inqondwane ujanudi omhlophe nebalala udlazane ikudla umthali umthwali wesanuzi ukulanda abalulu igobhoti zikethi kunyane lizithwaba ngishosemendweni sangoma sekulu mandlala ngoba ngihlathe mkhulu mina tshela ngokugqalwa amavuwane ngishuburazi komthimkhulu engangigakazela kuloya ngipikapika ngamanzi nopharafini umfana ongakaza uvala umtibi nomfana owavala umtibi fakaza fakasiye princess mako umfana engakaza udlala ulive nomfana owadlala ulive fakaza mlabuli konxele emantshontshweni ngithi ngiye ngakhona ngoba ngisho nakwi-top 3 omasitandi ngunumber 3 ungafakaza-ke eric mfokangobe kuyilayo yilo mfana mnongene nenja kwena sithwala ufotyeni ngabamba ufrank bach emaphepheni fakaza xolani mfokamcinela yilo mfana mnewacatshulwa zintombi kwena semsinga maqeshe ngabamba ufrank bach emaphepheni fakaza mjobisi mfokathole nawo uvusi mfokamkhize kuyilayo yilo mfana mnogqoba ingoba ngaba nendidyane maqeshe ngabamba ufrank bach emaphepheni fakaza charles khuzwayo kanye nawe thokozandlovu kwisoleza yilo mfana egxoba ingoma kwelaseclemont maqeshe ngabamba ufrank bach emaphepheni fakaza mjumfo kwampuku nafana futhi mfokanxumalo kwaba nakhona ngangobamba ufrank bach ngaba noma moru kwidelisa konje wena
ngeke ngiyibonga phela mina nankunzi ngoba bakhona ukhuzanlohlu ngibayibonga uzosuke besengiphuphisa
ngicabajala umthwalo wabazamayo ngisho ngoba yebo uthi ikuze kunami usangivulela amazolo muva nje sebezofuna ukudlala emva kwami ngeke besavuma ukudlala phambi kwami sidala uyosho uthi ngasho ithi namuhla kunamuhla kamtekamame nongayidli intshwala leyidlile yiqolo omntwana bekafazi ubuso bosazwamfo kadlabini phansi enyukasela wathi nawe beseyithi yilo mfana olingise amaqeshe abalingisayo nawubheke nje nishuthi yayivithi umfokazi uyivumile lonto utshela imina wethu nguthambo lenyawo wahlabela imzondayo kuze amalutyalo ngiyehlabuseni wesangubo esikhale emsebenzi ulayi nomutye mnolenga makethe ngeteketshe kuxelele phane sizinzizo zeshendezinje ngoba ziyabakho mhlo umthwaliso amakhana qhude kotshelatshele zimbili zelamane wobude kalazi mhlasalaze umbuzane qhude kumazolo wamakhekhe ngathola amakhanga aqeshe iyimfiyo zamabhela indameze ntombini indameze funa sensizini usatshela imina njalo wathi usubaeteyi uphuma katyolo ngonqwentshi kibefele kuze umntana osebangethi ngithi kunjalo kunjalo zenjekaba basobi ekushintshe fulebena umntu osophendula ngafunisa abawaxa behlangana kodwa mnanini konje mna ngidelela imuntu nongayini